who's a cheat? Who's a cheat? Na zimbi lwa mama kila toilet. Daily ndiwe pasaka ya dwani. Who's a cheat? Iwe zako sizi mweka. Who's a cheat? Ulioko ulioko. Who's a cheat? Radio. Ivo suza cheat. Ufuna gelo nonde alam. Suza cheat. Tika kupoka umedum. Suza cheat. Na iwe sista vavet. Suza cheat. Adio. Ivo suza cheat. Chileke nom. Nom. Yeah, yeah. Yes, I. Yes, I. Adio. Ivo suza cheat. Chileke nom. Votu macheo kanifuna na lesa. Tuchawa palibe libe na lesa. Ningene sama unitawe na lesa. Sina kabe mbwere wali nae ni Vanessa. But in the meantime, kendi kwa dizi ya kendi night. Welcome kwenye tichiri za every night. One mula na kasheti fulu every night. 04 sharp uneshina fende lai. Maelo ni babaraza the same routine. Pocket ni yovimba yenzeli mujim. Faka zero kulibaya ukolewe. Yali so alikutia kunepo hewe. If you broke don't talk to me. Shadiapu na kolewa before 08. Ya tatu, yenea ya machiki. Yani jesa mwisho mudabu isaranda wa daily. Ndiwe pasaka ya one. Suza cheat. Iwe zako sizi mweka. Suza cheat. Ulioko ulioko. Suza cheat. Radio. Ivo suza cheat. Ufuna gelo nonde alam. Suza cheat. Tika kupoka umedum. Suza cheat. Na iwe sister vavet. Suza cheat. Radio. Ivo suza cheat. Chileke nom. Nom. Yeah, yeah. Yes, I. Ah, you. For Suza cheat. Chileke nom.
The pride, eh? Come from the Kangana. 1, 2, 1, 2. Zibululu vamumoba na les. Vokwela teni muli jila na les. Makefi upa ma weekend na les. Gona kokuli benedis muma bless. Mafela bena pali test. Ngati kamel. Jameson mix ni Jack Daniel. Mafumu kweke sa ekonomi ya Sadik. Lisafonu kafika pa St. Patrick. Enemy wabaya na iwe simu za. Kwa sa switching ama timu ngati wonge na jangu. Magelo vena bakondo chama kemu. Usapangisa kangomuna kakongwenu. Atini machama saida na chisika. Ndiye kero ina wanu pia nika. Ine mataki ni kungena na ngati kapso. Kuseka seka na chimwe mwufu Jackson. Daily diwe
pasaka ya dwani. Suza cheat. Iwe zako sizi mweka. Suza cheat. Ulioko ulioko. Suza cheat. Radio. Ivo suza cheat. Ufuna gelo nonde alam. Suza cheat. Tika kupoka umedum. Suza cheat. Na iwe sista vavet. Suza cheat. Radio. Ivo suza cheat. Chileke nom. Nom. Yeah, yeah. Yes, I. Yes, I. Ah, you. Ivo suza cheat. Chileke nom.
Zimbushop.com.
Cashews, everything around.
The pod here.
It's in Chama.
1, 2, 1, 2.
Let's go. Muhammad Kapandul. Baba Sparks. I got you. Dizmo. J Cash. Managers in the building. You know what time it is, right? Hey yo, Dre, I got you. Let's get it.
Kunungu si Valentine's ndani suzafa iwe mwana wa dadi.